Vesa neto shekan Rohi mezo eha Ukitoka nina jua Leo sitatulia Kile nafikiria Huna idea Yale napitia I know you know I watch you put on makeup Standing by the mirror Your vibration is familiar Yeah, it's a trigger Na kumbuka ukiweza Kunifurahia I wish you would stay But I know you moved on Nakujua tena sana Nikikuona najua kilo nawaza And you know Naeza juo kidanganya So I find it so confusing when you lie, love It gets so lonely Usiku tanipata na mawazo You say you love me But najua uliniachanga kitambo Najua uliniachanga kitambo Oh Changa kitambo Nimezeka So sitakasirika Nimeona ya dunia Sitalipishia Kitenda utatendwa Kwanza naona ya mpenda Binadamu akiumia Bado atarudia Nakujua tena sana Nikikuona najua kilu nawaza And you know Najua uliniachanga kitambo Najua uliniachanga kitambo Kitambo, najua ushamu wa misi wako